hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko Kahi Stevens tēnei. Ko puta ke te karanga o te rūnanga o ngā tiawa ki ngā pakihi o ngā tiawa. E hia hia nei ngā whakahoki kōrero ki te mahere pae ta whiti a te kaunihira ārohe o whakatāne, mō whakatāne, ko I nei tā te koro matua o whakatāne. Kia ora. Ko puta ke te karanga te rūnanga o ngā tiawa ki ngā pakihi o ngā tiawa kia whakaimi rātou ki tētahi hui hui ngā awheawhe kore utu. Hei tā te rūnanga o ngā tiawa mā pukamata, ko te awheawhe, he mea tutuki nā te honotahi o te rūnanga ki te punikōkiri, me te mea anō ara e tahi anō awheawhe kua whakaritea, hei āwhina, hei awhi, hei poipoi anō I ngā pakihi o ngā tiawa. Ko ngā awheawhe nei, he whakaako ake I ngā pakihi ki te inihua, ki te waihanga mahere anō mō rātou pakihi. Hei tā te rūnanga he kaupapa whāngai tonu ki ngā pakihi o ngā tiawa, ki te tiaki, ki te whakahaumaru I ngā pakihi kia puta ake ai ko ngā hua e tikāna mai ngā pakihi. Ka mutu, ka rehe utu ki ngā pakihi ki te hono ki e nei awheawhe. Hei tā te rūnanga anō taihua ake ngā rā tūwai ngā awheawhe nei, he oi mēnā rā e ratāna ki ngā taringa o ngā kai pakihi o ngā tiawa, tēnā tukuna atu tō hia hia ki te whai I e nei awheawhe ki te rūnanga o ngā tiawa I mua I te tekau mā iwa o tēnei marama a perira. E hia hia ana I ngā whakahoki kōrero ki te mahere pae ta whiti a te kaunihera ārohe o whakatāne. Mō whakatāne, koi nei tā te kuro matua o whakatāne, tā tākuta Victor Luka. Koi nei te wiki whakamutunga ki te tuku atu I ngā whakahoki kōrero, whakaaro ki te mahere pae ta whiti a te kaunihera ārohe o whakatāne. I nā hoki hei tēnei praire, ka kati te whakahoki I ngā kōrero. Ka mutu e kaha kia kiana te koro matua me te kaunihera o whakatāne I te marea, ki te titiro atu, ki te wānanga no hoki ngā kaupapa, ko whakatakotoria, ki te mahere pae ta whiti. Hei tā tākuta Victor Luka, tēnā whai atu I te mahere pae ta whiti a te kaunihera kai te ipurangi a te kaunihera o whakatāne, kia pai ai te mōhio o ngā tāngata, kia kore ai e hāre pukanua ki te tuku kōrero whakaaro, me te kore mōhio ki ngā kaupapa kua whakatakotoria. Hei tā te koro matua ara e tahi whakaaro a hanga nei, kua tuhia ki te mahere pēnei I te pokapū Rex Morpeth, ngā para kai, ara anu atu. Hei tā te koro matua ki atu meke FM ko tētahi anō ko te puare nui ki ngā pūtea, I te mea me kaha tonu te kaunihera ki te whakakapi ake I te puare nui a pūtea, kai te kaunihera no reira anō, tukuna ngā kōrero, Ngā whakaaro kia pai ai te titiro me te wānanga anō o te kaunihera ārohe o whakatāne.
Ko ngā kōrero hākinakina e haere ake nei.
I te whutupōro kua tīmata kē te wāhanga whutupōro a ngā wāhine, a hei tēnei rāhoro I ka tīmata te wāhanga whutupōro a ngā tāne. Ki te rā whiti o te waiariki o te moana a toi ki te wāhanga pirimia, ka whakatau a te teko I aru ātoki ki te papa o Dunderdale, A whakatāne Maris ka haere ki o Pōtiki. Ka mutu ka whakawhiti atu a poroporo ki Pārua ki te tākaro kia Pārua. Ngā tākaro nei a te haurua I te rua karaka I te ahiahi o te rā horoi. Ka te ake rā I ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero, ngā kōrero hā kinakina o te waiariki. O te moana a toi mā wātea ko Kahi Stevens tēnei kia ora.
Nā te mā ngā